Kona makona bayakala bonga batande bami emuva langu yakona nalaphe ngkule kona bayashalaza mabengibona ngibele emuva langu yakona nalaphe ngamba kona bayakala bonga batande bami emuva langu yakona nalaphe ngkule kona bayashalaza mabengibona bengithi mangisizo mama Bentelenga ba kino kipari Bengiti mzizo anti kimpata Bentelumusa kino kipari Bengiti mzizo mama
try to see